yo. What are you? 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 What are
you? What are you? What
are you?
Nitikino pantu na ine na lelanda po
Yomini chichire sabana polisi refo kchupa
Patiba polisi baito mokupe fiwai
Echichine simwa sena biebele po Ati chari njikete na rifoire pono kchupa
Na ine chari njikete Chansangile ine tetingu pechiwa
Pati chari chikari Ifintu chare chita I think bare chitumavye
Ino kudapa Katu ishe yo chare teate na namba After chawasha bamba Na fwana na baba na chilava I think in magic Ota bofeshe pa kuwasha Wanga Yembebe chari mbika na mwi botola Tafya kwa tomo nsefya na kashifya vano wanga Washanga
Erosi viva chefutiwa efele bafi tumafi Abafi asiva avu Eba afi chofesha Ukichipele ya kusa na kokuba na mkwe Gacha kwika dayo yose waluwana mbombo klati
Shaka ime techa washe bamba Pantu ila bamba ya liyalamba Chari kwanza paka ya buta Elo bamba ya liyawaiti Pati chari mekesho ya buta toto Elo imbi Elo imbi kwa dina mashita Pati chari mekina shua chawa mia
Yana kazi
Yash kujos mani njema Senda no tonto Kutu fiola Baka kui tata This one is the one Kubana kashibaka Firami kate fiwa
on you.